na vojsku dado, dado. A istoranej jo isčel. In na vojsku dado, dado. A istoranej jo isčel. Duni wa ye hedi yo qurbuhu isukay yadi Alla qalbi dalac de wahbobo inagon dayin waqtigu sidu doonayo danteni kala foge danteni kala foge Duni wa ye hedi yo qurbuhu isukay yadi Alla qalbi dalac de wahbobo inagon dayin waqtigu sidu doonayo danteni kala foge Wayaha adagiyo durufta hadu dayki furfuro Rachada ista boshayba sidi nalka dar milay Wayaha adagiyo durufta hadu dayki furfuro Rachada ista boshayba sidi nalka dar milay sidi nalka dar milay Kastoy dawey alaf, alafku Isku kendaru hirgalay Inkastoy dawey alaf, alafku Isku kendaru hirgalay Dalal kala sharciya ba mudaba innaka la dabre mudaba innaka la dabre dadka ba labadis qabe dariiq hala shamare dibinay isugur sadan qurbuhu so kumadulaysan Dalal kala sharciya ba mudaba innaka la dabre mudaba innaka la dabre dadka ba labadis qabe dariiq hala shamare dibinay isugur sadan qurbuhu so kumadulaysan Wayaha adagiyo durufta hadu dayki furfuro rajada ista bo shayba sidi nalka 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 dar milay wayaha adagiyo durufta haduda inkin furfuro rajada ista bo shayba sidi nalka 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 dar milay sidi nalka 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 dar milay sidi nalka 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 nalka